Nikipata cash na kwa fresh kama cucumber, nikiwa na dash na kwa mjesh bila fungwamba. Kwenda ratio ni case Mr. Kubanda, ya kijiset sikwe pesh na eka juu chanda. Niko fresh kila fresh ile fresh ya shamba, fresh mojanja wesh ile fresh na bamba. Fresh kinanda ukesh kauko fresh umesanda, jibwe fresh zida mesa kanda mecha kandanda. Fresh kama January 1st, so January wacha vije koblari kuchosh. January kumize mishe so zale una not, kisho mentali ujivisho pishe February utoki. Fresh kama pipi ya mint, pipi ya bint, pipi ile pipi ya lift. Pia please, apeshe pia through ya police. Iko weirdness and gear na kazu ya release. Fresh. 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 Fresh.
Fresh kama baga, fresh kama fresa bebe. Nazidi panda.
Yeah. Silver fox kama badabuo wandiba. Naitwa boss na naboka haba bangida. Fresh off the boat, niko Zanzibar. Na smek harafun kwa na kandiba. Na shikaji kama wadida. Hasti na hardima, otaki hii barida. Trapped in me, on ladida. Kiss liquid, so kaniba, Swiss bit. 6 feet, ply a bit of limb, kama biscuit. Yes please, so Netflix, in 3D, so HD. Sexy na so HP, fresh so cash fit. Swag me, do man switch, a west niche. Otaki ulis, I'm best bitch, I bounce.
Niko rest of speed, na dress, I shmin do business, feet up a town.
Fresh. 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 Fresh.
Fresh kama movers and shakers, mjuba stizeka, zina chika dili kubwa na cheka. Skika fresh nikiongea kama pesa campaign, ivo so fresh ikipotea kama pesa maden. Utaki uzee unatamani kuishi milele, so case utako pete jena mchana unakilele, so fresh. Fresh.
Fresh. Fresh. Fresh. Fresh. Fresh.